Minim dosi, man.
Nina pesa kwenda, sina time ya quest. Iko tight kwa hobby,
nina dosi man.
Breakfast Mombasa, lunch time Kisumu, beta Nairobi,
nina dosi man.
Mahere tuwa ni cheki, nimekadi kahomi. Mina rise mioni,
nina dosi man.
They take ride for die, niki chill na breeze. Baka ifike jioni,
nina dosi man.
Breakfast nyali, lunch ni collect side, Hilton ni bedtime. Fly chicks by my side, they know I dress fine and I'll always get mine. Always on the move, niko kwa ship na cruise, niko na meeting my Jew. Money in my pocket, kwa sky na rocket, trip to the moon. Nime chill CNN, interview na Richard Quest, niko Forbes magazine. Niko kwa show ya Oprah, meeting na billionaire, talking to Kipanga Bees. Neze enda state house bila kuulizwa swali, president anajua. Mini mdosi man, kila kitu mina do kwa sababu
nina pesa kwenda, sina time ya quest. Iko tight kwa hobby,
mini mdosi man.
Breakfast Mombasa, lunch time Kisumu, beta Nairobi,
mini mdosi man.
Mahere tuwa ni cheki, nimekadi kahomi. Mina rise mioni,
mini mdosi man.
Nite cry for die, niki chill na breeze. Baka ifike jioni,
mini mdosi man.
Naishi kami, na travel kami, mina dishi kami,
mini mdosi man.
Si just like inflation haitishi mi, nina gas ka mimi, mini kama government, niko above the rest, usiniite optimistic. Real estate, kimwana waginingi, cash na make ni realistic. Hiyo language unabonga, hainifanyi mikusonga, unless ni tunes unabonga. Bank statements kadha, za kila ina rangi, sini kusho kamangi. Mind yangu ni do, action zangu ni do, manifestation zangu ni
dosi man.
Najua na deserve it, niko free na get love na kila kitu sure.
Mini dosi man.
Nina pesa kwenda, sina time ya quest. Iko tight kwa hobby,
mini dosi man.
Breakfast Mombasa, lunch time Kisumu, beta Nairobi,
mini dosi man.
Mahere tuwa ni cheki, nimekadi kahomi. Mina rise mioni,
mini dosi man.
Nite cry for die, niki chill na breeze. Okay, fike jioni,
mini dosi man. Mwanga mbridge tu sana, ndo mana miwendesha maferrari na Bugatti homie. Mini wagi do, na pia na do. Mini mdosi katram,
mini mdosi.
Unafaa kuni cheki man. Mini best wa Afrika man.
Mini mdosi man.
Classy, mdosi mini, mdosi Whitney. Mdosi ndo mana still roll na masonko man. Sisako yoni fweta kila siku man. Miunyesha man. Breakfast ni kavya, lunch time ni kavya. Mini mdosi homie,
mini mdosi.
Niko na doka Wall Street, anytime, anywhere, neza cash it homie.
Mini mdosi man.
Watch yangu so priceless. Jumu zangu so priceless.
Mini mdosi man.
Nina pesa kwenda, sina time ya quest. Iko tight kwa hobby,
mini mdosi man.
Breakfast Mombasa, lunch time Kisumu, beta Nairobi,
mini mdosi man.
Mahere tuwa ni cheki, nimekladi kahomi. Mina rise mioni,
mini mdosi man.
Nite cry for die, niki chill na breeze. Baka ifike jioni,
mini mdosi man.
Nina pesa kwenda, sina time ya quest. Iko tight kwa hobby,
mini mdosi man.
Breakfast Mombasa, lunch time Kisumu, beta Nairobi,
mini mdosi man.
Mahere tuwa ni cheki, nimekladi kahomi. Mina rise mioni,
mini mdosi man.
Nite cry for die, niki chill na breeze. Baka ifike jioni,
mini mdosi man.